Mazima dad Ulotile wa shite mama big man Manas Lynchich bed Black Puma Puma Zedon
On the beat and then Record
Wakabange chivili Mami wandi wa chivili Sweet that kamni ya njikata Domfubu nenga wankumbata Teti ngeshe no kukupata ha. Sweet that yoe Chibaby chamaluba mailwa I'll take you to the place where you never been before Kwa maluba malubai ha. International Chibaby zenits Fila bapa napa teti mpende Huko tuafuma kutali Mami tuende kawabidi 2x2 yawabidi ha yawabidi iwe aza yawabidi babe I love you check yeah. My chocolate factory chocolate factory baby chandich
Kwetubwana ita minitoshe Kama vile pasta akuye Ni kama vile longu anitoshe Mampepo kama vile ya mubaya Ni kama vile tena mami wada Anesha lagungwaru kunibamba Pakitanda anesha kunilaliga Bena nita kama vile weni bebe Ni kama vile wangu mi black Black Puma Zedon Wesh
Mami wata ni wewe Akena Mungu ni mapendo Ulinonesha ni ndani Akena Mungu balingo Ulinonesha matobamba
Puma Zedon Erickson
Mo manager King Inons
Boyd Kretias Bashanjiru kukumojo Jehut
On the beat, NM Record.